Angola fanga ye Gabon ka lasigiden kankɔrɔsigi wele Luanda jumadon a kelen ka don Libreville dugu kɔnɔ farafina camancɛ jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu ɲɛmɔgɔba ka so n'o ye ACCIS Angola jamanadenw ka so Angola jamana kɔkanko ministiri y'o fɔ sibiridon Luanda be tiɲɛni wale dɔ lawuli min be Gilberto da Piedade Verissimo laɲini waleya min kɛra Gabon jamanadenw fɛ a ka so Libreville ECCIS yɔrɔba bɛ yɔrɔ min na sisan.